Alimu ulafu tulabu zwa wajibi lino tulabalabu yo jibalo jinini agwamba ula ulindinye zindi shonto iguzwa kujiriariza kamba gwalo ejo chibela kili jisiridi yonse ndijwi nushomo ulabu ula ugungwa ungwa iji diariza linatu kutamiga mitu yesu ashonto uyo gatana kujula iji diagwe
most gracious Lord
Mwami sinuzi ya logo, tulikomene jifumo jino, kujore eji chatu jisi. Jagwimi ila mwuchu wago. Ulanga ulinduwe, aguitanduwe tata wesu. Jini tuwaea, umagwalo esu, yutuagati, amugombe uteti, tata wesu oyo, uli kujulu.
To know that we are all together
Uziba kuti tuliso kwede ya umanilina wakasi wala mojivi kubambwa umbilandu na kubola kunyiga uzobeja Alimu mbuliba pengede kasa mpao vite avo mbulindiswe alimu ne wabobo linda kubulowa mamana wago mwami Yesu Muluja lo lutabele jevi Lutoka pegwa tujisijo olwe chagulanga mujulu agwamba kuti Tata, obo, mbatugulumba ulijeji. Eyo sunu, tuagulomba mami, ulingule mio Yesu mburi, mbatugomba, tubola goguno iutari, kubuganze iwumbipele, bwagugomba. Alime kubona muzwa obo, bupati, obo, mbatupona eno, jindi, ulibonyo, utisintu yonsi, jaga gibwa. Pele kulijintu yomwe, jaga simpe ejo, jitagunzi kugagirwa. Oyo ngu Yesu kambo akatwambira jindi nagali anyiga kuti majulu anyiga tiyoloba pele maju angu tagagili ino nkawanza mbweni kwa tujisi hao kawiyamiga magolilo Yesu atamani ajiri agwe alimelino mbaliwete yagapegwa kulindiswe Moji moja pugu litegwa Baibele kuziwa kuti yengale mbwa amuya usalala alimi Digwanzi yabiyo kupanduwa kumuya usalala Awe kuti abole lino kujieli lilembedwe Awugana na winda kumilomo ifwiga kumatwi afwiga Akupagu kusia ikutamani Kujipata takutegwa Digope niyo Yesu Umuyanda kapati, akuba aruswa nanu, lubotu antuomwe angwe, lakutuleta, umulalilo, wa monsi. Aho, tuagulomba, ikumajino, mwami mkuti, ulibajiswa yuanji, akabolide omono, mumungano, amonse mojisi. Awe kuti, tutambule ziolwe, jemibunda yawe, yamubili wawe, Hali ndiswe kambo ulile mbedu kuti, wakayaswa kambo kansotoko Yesu. Mibunda yawe, tuakapone sekwa. Mbili Davida wakari, bago mpura kuti, omlenega mwami, obuntu wangu, kabela, tazilubi zioru yawe yonsi, oi ujatila milandu yago yonsi, oi uponya marwazi ago onsi. Opasu numami kuti, mungomba ogu, kuti muntu aumwe ogu no, uli mungubula, Wajitu yomwe, na alufutuko, wabuntu wabo, na akuponese kwa, wamibili yabo, awe kuti tujane, jolwe, jejituzi eji pati sunu. Twalipa kulindwe ilino, mwami alimwe, twagomba kuti, uganane winda, mwenindiswe, agungwa winda mwenindiswe, wengula mopailo.
For we asked it in the name of thy blessed son, the Lord Jesus our Savior.
Kambo twajilomba musina. Ya mwana wago ulerege tuwe. Mwami Yesu mkutuli wesu. Amen. Ulezinji logo zibotu mwji lialeza. Usigila kiumu umutuli wawansi. Yusola uketa lugwalo umui. Jidi nano wala iji. Ndiyati. Ejiri musiaga botu logo. Jaje ndela ivuyo. Alimi mpao jindi. Daunka. Usangana utabela. Ndiyo gamba uga ajiyo eji. Kamela njoka wakaindika nini, kakuswira muya, mburi, mbawamba, Aho tajigabi pele inini buyo mane yino balambele anini eo jijana jitu jamwe ejo awalo jile mkishaga botu ili ondila jengela ejo aguti eji jendio ganana jendi na unka utanga na utovela ili ijintu itanzi mwisi baibele yangu ili engele dwe azintu zimwi zeo ganana jendi na unka kujigombelo.
Oh,
mami, marimu watu abobo, hiyawe, mariri andisi kubasali wabwe, na chove jipati, chatu jisi, chono, mola eri, eyo jindi, blangizi, onsi, nivonega igumana. Hene wabobo kujana tarisho, yomwe, yomo eni, eyo ndijwi. Jabari umoyo wangu mazwa mashonto ainda buri mwega ambila mwesu neviyu na kutuma iji ulingwe kuinda umujizi wesu udu yutindira gana na jifumojino ari ya kuti bulembo wajanza kubulambo wakani mwome oyo mwami wakandipa kiri mwujitima negari ujoga ikuzogu California ere umonombe wakani kupa logo wola ili wabo kusigila Usia ibantu, ujana zintu zipati. Inoguba, satellite A, ya usia sunu A, jomu wa maningi. Yivu nitwe, mujwi realiza.
And to see the hour that we are living, we are surely at the end.
Tulikuma mani noncho beni.
And then,
ali mpao usia ibantu, mwajimo A, ili mpao, lagutawe guleta mulumbe umbi. Bagu tobel. Bapavulangizi wamungano hao jisi abantu mubanga kugamba wabamba kulibiriga ababa ndaga ya kutinga dalinda mane musonda mutobela dagu joga erio mpao nianda weugana na abulambo wajanza obulambo musondo yukumo erio mpao musondo masigu ugana na aguti imungano baigwe mpa kakutanawa mapenzi mapati. Ali mpawo kutina ezi ntu. Kila kwa kui logo kujituga koguti uwe mpwa ulimusi logo kuinda ogo mbago vete kutina mbongano yanjila mpwe kakutanawa mapenzi mapati. Abo abo dirima simpe mlangwisya iguti ilajita. Dino ndianda kubala kuswa mpugu yeji obunuzio mwajipati 3 kijatikizia mbongano yabuzwa obuno.
The 14th verse.
Iroga mpango ka 14. Ndila bala. Utari gila.
Yevunuzio
3:14.
And unto the angel of.
Arimi kuli angel omungano. Yala udigea. Lemba kuti. Ezintu. Njamba amen. Gamboni ushomega. Awabwini. Matari gilo avulengi. Waleza. Ndirizi minimo yako. Yebo totontori. Na kupisya. Inga ndasala kuti wali ibutontola na upisya
so
abawo mpao kamba ulagasala ibuyo alimi tutontoli na upisya yogu sida kuswa umulama wangu kamba wamba kuti ndiri kubide awindila mulugono kabela tagwe nchevula gaguli tozi kuti ulipengede ulisampao kide mujete mofu asijinswe. Dagula ila kuti ule ikuzwa kuli ndime kuli de eka sunkwa mumonilo ikutegwa waba uhuvide ajigobela jituwa ikutegwa ulisamige uteti ayamause au ajinswe ijago utano olibonyi akunandika meso ago kuvelesya makuta utugonji unobona bose ndeanda ndiraba tapatila Aguwa goma, abobo, kutungbalo, agwempa. Bona ndiri hui kumuli yangu, ndago nkomana, utina mtu uli wonsi, wali kwa ijili yangu. Agu jula muli yangu, njonjula muli nguwe, agulalila antome anguwe, alime walo antome andime. Ino aga mpango ka 20, mpao, henda uweza igalo. Ubona na, leza uyotupa jii. Ndili hui kumuli yango, ndago nkomona. Uyumulumbe onse, ipumajino, oyo watazagwala alo aji a Kristo mweni kumane vubuge wawe baganana ubukalo wa mungano wa mamanino muri matuwa wakali mamungano ari jiloba mubuzwa obo mamungano ari jiloba amu Asia abomwe wakajisi angelo kabela aba angelo wakatumidwe usolole mamungano aya mjindi ya bukalo eo lino tukolela mubukalo wa mungano ya mamanino Laodikea. Walo ya gamja maningi mwana jintu eji moji wateleji ya jukumwa jino. Obo moji suri wa kumungano ei. Ya uzuwa obo no. Mwana simo tiga sala. Akanchimwa mwungano. Abobo baba amba kuti. Oh, tulikuma wambe mapati. Tuya gambungano ya madola ayi miyoni. Ambungano yesu. Ili mungu sudira, tujisi, na membala manji, winda, mitoka sola uba ao, mwembe resu, uwoze kwa, igabotu maningi. Alimu itulikabotu, ya umanina, iutina ogo, tawuli iwita, iwabuzuba. Ene wabobo, baibeli wakati, iwo, ulisijetwe, mwete upengede, mofu. Amuye vyo, utina mtu, Uli ijinswe, alimi moja te, alimi ulisampao gide, alimi mofu, elio tajizi, lino nagali jizi, nagali bamba kabotu, mweni, nagavinda kuswa, mga kwa, ya ujana jisani. Ingwa sola kuli bamba kabotu, hele utina, ulimujimu ejo, kabela tujizi, ino chintu, jiosya. Ino alimu mbusu, wajonsi, janchijo, ejo, tajiriji balo jangu. Jesu wakati, dere kukumori yangu, dago mpamona, iutina mtu omwe, uyo jula mwini yangu, jonjila mwini nguwe. Agula lila, anto omwe anguwe. Alimu walo anto omwe, andime, ino kutambua. Bantu wapona, mbusu wabono, kubona. Kuwanega ogu, kuyostia ogu. Kwa tulanga eno. Kutambwa kulibobo, wabulemu. Dinoi kui umuri yango. Kwa kwa mwana, utinamu tu omui. Kuyofa akujula, njonjula mwaningwe. Alimui, njola lila antomwe angwe. Walo, antomwe andime. Ino mula lilo, ino ncholi. Ino nduswananu. Kai kui umuri yango. Hawa nkomona. Jini mna anti mpati. Tegwenji iwi tasinariawe. Ujini eji. Iwa penta jipoto. Ya jesu kwa nkomona. Amri yango. Ufumwa. Kwa nijiso. Kwa jitana iwa. Kwa nijiso. Jizizirwe. Jede winda muholo. Yawasiku jana ibu tongo. Iivantu awana. Ati wazizirwe. Kalingaula. Kwa nijiso. Kalabu jana. Bose bulwisi. Ibuli mninchijo. Awobo jifani kisho eji jisiri, mejaga inda, mga slimpe, mkolo, ya basibu jana ibu tongo, wakabu zigwa mtu oyo, wakapenta. Ujana kutongo wakati, uliji ndiyo mwe uyo, ejo, chekwanzia ibu jana, jilobede ujifani kisho ijago, wakati, wakaluwa kubika kajatisho, igamuri yango. Ejo siku penta wakati, oh pepe. Toji huisya, iutina kajatisho. Gagali anze, naganyamuna kajatisho. Awunjila mgati. Hele kajatisho. Gari mgati. Mutuuri mgati. Ngwerede. Uganyamuna, ikajatisho. Heo njenzula mbaibete. Jesu aluse ilwagwe lonsi. Aluetelo ilwagwe lonsi. Nekubabobo. Ndondwe imutu oyo. Umulegila kunjila. Akumutanda. Nwe ujisi kajatisyo. Ulubazu ilwago. Ina mtu inga kwa mkwamwe danzi. Kumuli yango wa mtu umbi. Ino inga kakagambo ganzi. Ba, kujana, kunjirila. Walo yanda kunjila. Walo yanda, walo ujisi. Jitu ya mwe, ejo, chanda. Gwamba ula, na jitu ya mwe, jau kutondezia. Yendi umwe awa mkwamona kumuli yango wago. Kayanda kujana, Igunjila. Na ruswana no, lunini, na jitu ya mwe, jagwamba ula rinduwe. Ago kegambo jesu, jagwamba mweda umuri yango. Ino inga mwe yanzi, kimutumwa jendi ya makalo kuitwa wenji wakabola kwa miliangu ya bantu atujogi waka hindi uyo wanini atuyeye daga istala mkati Augusta mumazwa abulelo wabaloma ino kuti kumamba urwana ya kumatende na agari ikupona kuselelo mkanda kanini kakala nkene kubusena bumwe kabela kaisala Augusta nagabola ikutwa kupalesi yawe kusele mugilo uganda kanini kakala nkene ago kumamba urwana ya kumatende bagari ikukala ago nkomona kumuliango ino kumotewa walinova kuli oyo sikurwana ya kumatende bawa nalelo mpati wa Roma wagai umuliangu wagwe wasola wamba wala ulingwe oh naga kumkomona naga jula muliangu awida usu iwagwe akuti nalelo mpati njila makario angu mabome alimu kukumbwa chobona chanda chijago masimpe naga watiri wagwa ii jolwe ya usanga balisha malelo waloma mubuzi wabwagwe ino njagaba jolwe umuni miwansi mazwa adoku Hitra mjemani mleli surunya wa mjemani iutinaga unka uselo yanganda ya mtu moja te kabela kwa mkumana umuliango oya mtu naga unka umuliango akukumbula ketani akusondela mleli surunya wa mjemani Hitra mpati wakaimigila umuliango wagwe mwendelezi msolali wa nguzu manini de wa jeman nagade kandeleli umutu uliwabo kwa mkumana umuliango wangu tena wamba uti Hitra yanda uganana ulindime nde mulimi wansi ba nagabinda wamu na muliango akuita kuchubwagwe akuti Hitra kwa njila mwanda yangu masimpe kumba ejintu eyo ili omono chijago mwari mpati sironya wa mjeman nijoveni nagakomana kujijita ibutalibio eyo hele nagale megwa kujijita uyeyo iuti Hitra wakabola umuliango iwagwe ewede kulangira yandisi wamuntu oi ugo mkwamona umuliango wago oi waelede ujita anchiyo iguti nagali mkumbizi kwenda nogaba anguzu ya kutala muliango na ape utamuka umuliango iguti na toka jisi intu ya kumupa na wagali mwa iubi umumbizi hele kuti na wagali mtu umuyandisi iga damba sunu iguti uti na mwelewi kwa iti Anthony Hao watene mwagila ogono ujepasani viyo sunu awa kumana umuliango wamana demokrati uli wansi mwotu yori mwa uleme kwa maningi mwuka umuliango amutambula mwelewi Anthony Hao lewa kuti ulai mpana angwe mtu zenyu inga wamulumba chaveni uwa kumana umuliango wago ugambo nzi ngomuleli wa United States ngomutu mpati ulemegwa elewa kuti ulai mpana angwe mtu zenyu inga waba ulemego umuna demokrati uli onsi mudolopo eli na dolopo ili onsi ilimbi kusangabarisha mleli kwa iti Anthony Hao kambo kwa viandisi iwawe mbuli mleli wa United States walo mtu mlemo mtu ulemegwa alimi ujisi chono jiremegwa yali nabuyo uzwa wa Englandi wakasiga na malelo wakamuka utala mkanada wakaswaya wenda mkanada yonsi wakabola hao United States kwawe inga tigwa wa mtu mu United States itaunga wako mana ikutina oyo na malelo waenda kubaswaya ino uyeyanzi useni okuno ikutina na malelo wako Englandi na wako ti kwawe umwe wabalelo wabagwe ulimulelwa muna Amerika heli na wako ti ino utubabola uwankomona umuryango wako imabona babelesi ibagwe ibasembe abamwe bambi kalayi aria hao walo wati ndime na malelo of England ndabola ukuswaya ino inga wapa ulemegwa kambo gabo pati ibagwe walo na malelo elio umwe wabana malelo wapati maningi mwenyiga una malelo wawi England ne wabobo kajisenguzo mwajisi eji kere kambo walo mwandisi inga wakomana umulegela kunjila inga nakomana umulegela kunjila uziwakuti lajisi yolwe alulemego loku sangabarisha na malelo wako England
ele
oh jesu yo ima kumulyango awo nkomana kabela yo mutanda tatuka juli mulyango yo mulegela kuyo uko nkomana alimunguni mupati maningi wenda jesu amundambile mupati maningi wenda nguwe tabo wamba ukuti ndiri hui umulyango ndako nkomana ele kutina mtu umwe yo jula njonjila kutina wakajisi kakaisala bonse bonse baitra bonse balumi abanakasi bapati banyiga babai nkwi umbele ya mulyango wako inga toba anaba omwe bonse kubikwa anto omwe ingatekwa ba omwe wakuyezyanisya awe oyo uyikwi umulyango abuzuba akuko nkomana umoyo iwako mwami jesu waloyanda kunjila waloyanda bambaula ulindwe uli umwe wabalerwa wakwe wakabambwa kujinkozya yakwe uli muntu nsi wakabambwa kujinkozya ijaleza alimu walo usukamina bambaula ulindwe tainkebuyo uli basimpo bapati ulabola kubajete ababulide kukumbwa muntu oyo uhwa ijilyangu akujula mulyango njonjila akwambaula angoye amuyeyobuyo ejo chojamba mfumo jino walo mwami wabulemu walo ndime mupati walo oyo wali mujiteo jiyaga walo oyo wakandanya menda muruzi rusalala kubana ba Israeli ikuti basauke na walo oyo wakaambira izuba kwimanji walo oyo wakapanga mwezi anyenyezi akusibika mupago yasyo ikuti zimwege walo oyo wakati Lazaro wabuga kabela muntu wakafite mazuba one muyombwe wakabuga womi alibo amuyeye walo oyo wakabuka mubuyango walafu adaniele amukwabirira ikuswa kubalafu walo oyo wakanjila mupira lya mulilo abana ba Hebrayo akukupaula musima mulilo ikuswa ulimbapo walo oyo wakayimikila kugwamba ikuti ndime ubuge abomi oyo shuma muli ndime newakuti wakalipide walo uyopona umwa muntu upona ushoma muli ndime takapipe layimikila kumulyango wabantu nsi ibakawa kawo nkomona akusola kujana njila kubantu kabela twamukaka muntu oyo mupati nchobeni oyo wati uli ndime awo mukasi branamu ndayimpana anduwe ponyawo kambo ndakamulekela ikale kunjila eyo tibatuloko ndilikomene loko kutwakajiyita ejo kumulekela kunjila pele mpawo uli zijintu na imaleka mbale kuti niwakamulekela kunjila kumulyango ujisi tubela tonse tunini mumoyo wako yakumutambula kumulyango akuti waimikila kuyo ponyawa pele utalangi munganda yangu yonse tainga mwayela kwambira muleli chilunya ikuti anjile esi atalangi munganda yonse lino omuleli chilunya ikapati inga waimikila awa kumulyango bahitra pele mutalangi mukampetu aga mutalangi awa ndichisimasesiki amwi machonto ayo ngetandi kuti muzibe eyo njenzilo aswepo zindi zimwe abaliita kuti mbana Kristo mbotulanganya Yesu imbo wanjilo ii nishoma kuti kuli mwana waleza pele utanjiri winga inga mumoni mwangu mabona eo njenzila ya ntenda ujisima sana manini mwoyo wago miyango minini eyo injila utumpetu tunini tuamu mwoyo wago mbana Kristo walitujisi oto walimi banji awo ibaligala Yesu kunjila tabali wambiri ulegala Yesu uba anzula yagwe tatamwidwe yakumaninina ikutinanda bola unganda yago kabelo wanditambula mukati ndili wambuli kuti ndili munyogo elyo inga ndanjira konse kwayanda ikutina nditamwidwe nchopeni ikutinanda bola unganda yago ndani kwabobo kuti wati watambulwa mukati elyo yamba kuti nditamwidwe kuli konse munganda inga ndanjira monse nchopeni ikutinandianda ulala ashonto inga ndanjira mu bedroom alimi utinandianda uku kuli ashonto ndilamuka unkicheni inga ndali wabuyo kuti ndatambulwa alimi ino kuti wabola kunganda yangu namebo unganda yaku elyo yebo ati ino inga wayimikila ponyawa eli uthavi ajamba yakujula mulyangu oyo utamunki awa inga teri wa utambulwa maningi eo njenzila moibete asunu kubantu abo balita kuti mbana Kristo yebo ati o ndizulirwa kumungano eyo nchipotu ele yobobona igambo chokuli mapenzi manji mumungano igambo chokuli upyopyongano lunji logo mumungano kutakutira logo mumungano takuli kuti Yesu tamo omu ya pei kambwa kuti Yesu takwenji unjila umasena ngayanda unkila tujisitu mbatikwa oto tunini ilo tulati o pele kutaka kumi ago ino inga wanjila pele o ogo wala mpisya diyo sangana mungano pele kunja yobobo jegele wendelisya mulimo ongu wini Yesu yanda kuwa wendelisi mupati wabuntu wago alimu inzilabu yo njago nzia ugulegala kendi naba mwami iwago mwami walo wendelisi wumuga mwini wani wa upanga Yesu unojis inguzu kubusena bose mumoyo wago imulengi tojisi masesege umbele iliagwe kujula moyo wago lino watu kanani kwa mwabiyo na watu vilo kwa milango eyo imwe minini umoyo milango manini waguli anda oh traujana oyo maningi mumeyo yabana Kristo ibari banda uli anda oo yewo ni kikangu kamo yangu kumwabuchi kajiri mwagamungwe kangu gali kabotu ele kutina gali anzi kutina tayari mungano ya baptisti na tayari presbyteria yangu na pentekoste yangu kutina gali anzi ya assemblisi atomwe tagali kabotu pe hao yebo wabona Kristo tagwenzi kuwa mwenderesi takwezi kuwa mwami kutina umwami walo mwenderezi kumwi na wati ee di jimwe andilo ndi jitila jintu ya mwe pele kutina jiri kutina ndakwezi ya ujana kukunji uzwa uli nchijo jowonka ujiko mbelo kutina jowamba jivantu mubukale iwangu undie elagavotu pele to ujuli oyo mwriango mwanini jazumena pele Ewa mwlekela mungu sana obo nini kambo ndagali mwuzila eyo iguswa nindagali mwana alimi jiri wa mwuli kuti ndiri kuyo anini kumushobo wabantu yolekela Yesu kunjila pele taga inki walimi ema mishini manini taga indi kumwi wa masana aya obo wawansi kwa ungolola amen abulemu ulireza aleluya yomwlekela kunjila pele taga inki gainki ulibobo Kari mwami wago. Merere jangu. Jali mkwa ijuri yangu. Pao mwami wago. Walo mwenderezi. Yomule gila kunjila. Kutina. Wayandi tola. Mungano imbo tumaningi. Ya mutolopo. Tanuwa magani na mwayo vika. Kutina. Lagari ganda kunjila. Mulubwa. lwampalasi kupomba kakaliganda kuti ndiwonke inga ndayandakuka kupomba kuti ulandita yomulekera kwenjira masena ayo mbali mwami wangu kupomba chanda kuchitha amomulekere achichithe kulima yangu ombe mwanini utegwa kulisumpula ino madaimona manini astia ayo astia agwapikidwe moyo oyo wakulisumpula. Well, I kuti uli kapothu kuyenda munthu omwe umbi inga setuma pana wangu obwya tabasami kapothu ivanthu paunkha obwya tabali mumusala iwangu ikutina khristu mami mumoyo wako tonse tuli musala omwe khambo pamuya omwe tonse twakapezikwa mumupili omwe kulisumpula ulimwabuyo anini ulimwa unini kwachisi mwamizezo tuyandi jesu ukuma oko khambo inga wawuba usiya iwimle iwako wakupoleya mubukhale iwabanthu inga ndasala wawuba usiya uyime iwangu wakupoleya mubukhale iwabanthu winda kusimaziyo izina ilyangu ikutwa mubuku lyabomi lyamwana ambelele hele tapakamulekeli kunjila oko kulisumpula kunini umukasiya jesu ndiyosangana mungano ndiyokusumina ele kutalangi mukamphetu aka khambo inga wakhala mwachiono munsi yamulyango phele inga tindakulekela ikunjira mukamphetu aka thakozi kupa mwami wako wede kunjira mukanda konse kali munganda ikaphatikwa konse zinthu zyonse zinini yamaseseke abome wede kunjira mukapela konse ikanjiyo pawo waba mwami ino chinzi nthanda kubolela mumoyo wako kuba mwami wako lakunkhomana umulyango kuti abe mukutuli wako kuti nawo jisi ulianda na kulisumpula amunyono azinthu ezyonse mumoyo wako takonzi kuba mwami lekwa kuti wamuzumina mukati takonzi kuba mwami jindi walo nali mwami alo mwami wenderezya yonse cheicho chakonkhomweda mwami yebo ati walo anjile ndiyenda kunjila akulalila inakulalila ninzi kuba aro swanano tindi wanojisi mswanano ulumwa omwe obo ikuti ii mwami anyepo muli balongwe nyina iwa munsi muli balongwe ali mwi kufumba chomujisi muli chijisi awalo kufumba chajisi awo muli jisi anyepo yomabona ubandinywe utegwa mubenguwe azinthu zyonse ziyelene awo kuli muyango umbi munini mumoyo wenda kukanana ndikumwa chino ali oyo mulyango munini walo mulyango walushomo ibanji bana khristu bali banda thakayandi ikudyala mulyango oyo walushomo inayebo ati mwami ulakonze kunjila mbombobo pele zishomi kuti baibeli yonse ndiyiluleme ndiyokweza echo mungano yangu choyamba ele tikabwezi imwe jandiryo mbakuti mwami mwayosola wakulongezya mphawo mbakuti mwakonze kupa mwami amusilisi wako kuti natakonzi kujula mulyango wa moyo wako warushomo ikuti nawo lakonze kunjira khapela uyo muthambula uyo ujula mulyango oyo ali muyoyenda mulushomo olo iwako khapela uyolalela anduwe kumulyango warushomo ndiyenda kumuthambula kumwa chino umoyo wangu uganda konse kuli konse mwepete ndiyenda kumuthambula kumulyango onse kugwamo na kuchuka akuyimikila awo akumyetha omeki kesilongeziyo anthu amwe anguwe mumulyango akuamba ii mwami konse mwepete akonse khwechisi akonse kukwako atiyimikile kumulyango oyu mwami akukapana kulumwa omwe athuwe amulalilo kumulyango warushomo mwami athuwe amulalilo kumulyango wakulisumpula mwami athuwe amulalilo kumulyango wakuliyanda mwami wokwisya konse kuswa kulindime mwami lushomo yebo ati Jo sangana mungano pele nishoma kuti mazuva amalere akainda awo ugagira ulegela mwami kunjila umuliangu warushomo awulipandeja mweni kuli ndiwe o iyevo ati pele mukasubiranamo ndi mwana Kristo ndirizi oyandwa muwatu uli mwana Kristo alemwe ndakulumba oko pinda ukuzumina imwami pele upana kuti ugagirwa kusika ujoro ijago iyevo ujalibe muliangu wako uli mukuzuza ikuzwa umusende uyakuja kungozio azimwezembe kambo toshomi wede kuwujula muliangu oyo warushomo akumalekera kunjila pao yokupha kuyandisa wa moyo wako oyo ulindira umwami yopukulusha nguzuzi yakwe ayo tata mali wasiwaze ayozuza akutakatala ayoyenda akutawizuka ikuti nao mwakhalira mwalindime madzi angu akhalira mwalindinywe amulombe ejo chomuyanda yophegwa mwalindinywe o ncopeni ndamwambira kuti na muyamba kutundu eli kuti kuzuka alimwi mulekisikoni thanzi yachigiriki ilati ikunankholwa akusowebwa mulwizi akusoma kuti ye mukuchithwa oma mwasoma kuti ili mukuchithwa muyotambala ejo chomwamba ni ncopeni o tachiyete kuwa muchipulambutha tachiyete kuwa munzila eyo ne ncopeni ufumbwapoyo ikuti mwachichoma awo kana Kristo wakakirwa sunu ibaikeli kati ushomo chinthu cha zinthu chilangirwa chizivyo cha zinthu chithaponwi pawo chinzi chokozya wamba kuli mkuko pawo lino takalikano kapuyo takuli muyeyo wapuyo takuli kulangize uyo takuli kulombozi yapuyo yalo chinthu yalo chinthu yamwe eyo chojisi kupamuka chenyo ndawola ulindiwe elyo ndati ndakwanzala ndede kujana chinkwa ele yawo ati ino ubulidenzi ino malinzi nkoyandika ndiyandika nawo maso ali makumi ovelo awasanwe akula chinkwa ndikuidenzala pao yawo ati ngawo ya masenti ali makumi ovelo awasanwe ndino masenti ali makumi ovelo awasanwe ni nguzu yakuulira chinkwa ali kufumbwa kuti pewa jisi masenti ali makumi ovelo awasanwe ndiliji jisi jalo nchinthu inga ndakhoma napuya chengwi awa amasenti ali makumi ovelo awasanwe achinkhwa yanika mukagwagwa pa screen o lilelekwe linali akwi tomulekeli kunjila mukati amujule muliangu oyo warushomo jindi namba chinthu chili chonse walo mwini jindi chomezyo yakwe yanoli ulinduwe ejo che chinthu jindi rushomo rwachatha uziwa kuthileza takwanzi kupeja nkokuti ijabambwa lino ndijimasenti ali makumi ovelo awasanwe tachilikuyo chinthu cheyela ndijimasenti ali makumi ovelo awasanwe ndilenda kuswa umuliangu ba ndilikhomene nchohyo mulimbwe muli kuti ndachisi chinkhwa khambo ndijisi inguzu yakuwulira ele kuti na ndijisi rushomo milimo ilimanije ikuti na ulakwanziya kuwujula muliangu oyo akunjila akundipha rushomo lwaleza mu moyo wangu yamana yendi ndakonzya kumushoma ncopeni inga ijachitika ponyawo nyomulizi baibeli kamba ikuti musa wakakatiwa kumubona oyo watali kuliponya bwenji pano mwakaliko kukuyepela chiphekupheku ja imilawu ilikhome ejo yakali kuthandizikwa mulaivo uyendi chomwe filimu mbotu lino musa wakakatiwa muli kumubona oyo watali kuliponya utaliponyi wakakatira ejo jamba kuti wakajatirira abrahamu yende nakaphekwa chichomecho yende nakali miyaka ili makumi achilopa ayosanwe yakukomena kuti wakali ikuyopa amwana kuinda kuli sara yakapambwa ola liyeyi abrahamu nakajula moyo wakwe amuliyengo wakwe warushomo akuamba kuti jiyo chithwa alimi muli mwakali kuya kukomena wa baibeli yakati takakomphama mukutashoma pele wakali muyumu ulushomo palumbaizya liza khambo wakalizi kuti wali kukonzia ujijita ejo chaga ambidi kulilo shomo miaga ya gainda pero tagwe wanda anu pere taga zungana aishomezio yaleza wenda mkuta shomo pere wakari muyumu karumba izi ya ileza sabo natulita uti bana Kristo nalegila Yesu unjila wamba oo dimu na Kristo ili inga wakomberwa na kunanigwa na kujita ejo leza chamba kujita na inga wajita malele umbele iliago ilo inga wabona ikutina toponese kwa ponyao chejo teka kujani yejo vela jini jitabela nyumabona olo taruriru chomo wede umalegila kunjila Agoti mami, woyo mariango, kwenjila au karila. Aho, indi walo anjila omaya, jagamba wali onse. Gede huiko mariango, ndagon kwamana, walo sala kwenjila, mariango oe mani orifomo. Kutina wakonzia, huyo, uwelega, mwantilewe, omaya, pakuti, chintu, jibambi duwekale, jindi, nega unka, ama sent, ali magumi, ovilo awasani, mujanzari yango. Kibotu huyo mbali jinkwa kurindime kambo ni jisi inguzu ya guri la ilia jintu ejo teanda alime jindi ruchomo luwaba ama kailo awo momoyo kakwe jintu ujigonzia kurusunganya imolimo ulimanide leza wawamba wajitwa wali onse ya sene mga kakwa ya kabuga mulonga ya inda wajibuwa ya mahuwa dunoya upantala maningi Yonse jini, tenajula jinkwa pe, hele, jindi yonse, ndano enda. Ndrasagele la kambo ni jisi inguzu, ya guri la, akanza mwene kakuchi, jinkwa jisuri wa kulindime. Oh, lidere kwe, zinari ya kwe, lisalala. Jindi nda, ketana kusika kwe ya, kwa enda, jino jisi umyongwa, dikuidenza la maningi, inga ndaba, unyongene kapati. Mamizezo, mane, juanina zila yangu. Kwenda, mziteo, mlimutu usanda kete. Kere kumba kuchi, kejisi, mase, ali magumi, ovilo awasanwe. Jinkwa, jerede, igusiga. Hawe, kumba kuchi, olo, ulushomo. Garu jisi, mama jogata, kwenda inga, kwandiga gia. Jyosu, jintu jyosu, kele, njostiga kuya, njoponese kwa, lezo gamba bobo. Njomalegela unjila, mumuri yangu, wangu, uamoyo. Nushomorongu wakapegwa walengwe hao wanipa ishomezio kabela tagwe jintu yondi nyonganya kwa guli lushomo mwenyangu wa lushomo manga iwa na Kristo laga mutantamuna manga iwa ntu papende kosti iwa mutantamuna umwenyangu oyo wa lushomo manga iwa baptisti manga iwa presbyteria methodisti oyo mwenyangu oh guli mwenyangu minji umeombi na uganana kabela oyo mwenyangu Umeso ago.
He said they are blind and don't know it.
Wakati ulimoku, kabela tujizi. Waloga nana, yambunga nosunu, yokwede kumuya. Yagari wana na kusubabu mwini. Ejo, eji, yetakazi, wamba ya ntangalala. Hele umugestu, sotmani uya, abamu banji, leo ajini abalo, ino eji, jibola kunzi. Ndagamba, kambo zotu, tabagonzi uzibona zintu ezi. Kambo zi, tabagonzi, ikumfwisya. Najwa eyo, jipoto, yede. Zunga anyamasi, peri tagwe, nova, tagwe, nova, mtende omwe, ugonzia ujiremba. Chenzi, choji, cheransi, chagamba, wa FBI, wakati, babrenamu, jagwa, mtolo, ya 10 cent. Mwumi kwa mazwa aya, peri ikutali, ujindi, ujipona, jijaga chogologa. Tiga yangula, kubuzwa pomwe, ndaka yeya, nincho veni. Amu yeye, sika sando, mpotrani, amu yeye, velosi, bamu India, yeye enswi nini, mkesuodo, amalonga, yeye zintu ezio. Zitaka girui, zisibio, ya nakuwa popo, sekwanzi nakuwa kwenka, nakujia, ikuwa amuswangano mpati. Kareka, intu ya mwe inga, yaleka unka, hele, zidakasia. Ino chenzi, teba kamuzwa area kusigilo, naka unka, Teba kwa ziwa panji ibabo, teba kwa ziwa yukutijohane, wakari ni usigila, naga kwa motwe, teba kwa ziwa jesu iwa mkotoli, iwanyika usigila, naga mburwa akubosigwa albo, musari patrigi, wakasulaiga imangano ya katoliga, akuiga zia, heli naga manakufwa, akamuwamba wa musalari, iba kwa ziwa ikuti wakari musalari usigila, naga kwa, akutabago, teba kwa ziwa musalari, Francisi, Pocasisi, Polimusali, Pogas Yamagana Toliga, Polimogambosi, Yogari Wenda, Ababere Upa, Pogainka, Umulonga, Yogambauga, Agosinga, Waneni, Agongolo, Wagati, Namajisi, Anani, Yabo Amomoni, Yogambauga, Tiriadesa, O Bagamana, Tele, Chivagazi, Bobo Sigla, Nagafidigale, Pajendi Rampu. Yohani waki, oyo, wakafuna Franci, Musimbi, wakari, Musalari, wakari Simuya, wakari kubana Silingano, wakari mwana kasi Simuya, wakafuwa angelo, kabaganana wengwe, wakari mwa ikiriareza, wakazi wana Silingano, yino wakambansi, walo mulosi. Ao mbukana yaka choika, yasayamana yitailo, angubingira, kuinchijo, akumumpa, balo wapaisi, maga jijita. Pagala walo, wakawiri lalusi. Umana miyaka iri mianda yabilo. Lagazi wakuti wakari musalari. Abobo wakajita. Wee umpa. Iwenji, lagai humbolula eo mibiri yaka paisi. Laga mumpa. Aguisoela, umulanga. Ogo, wee umpa iwenji. Mubwini. Hele, tiwaka mziba mani. Wakari sigide agunka. Yesu wakati, tiwaka gonzi wa uchoma. Kamba izai wakati. Bari jisimeso, kabela tabagonji uwana, mati, kabela tabagonji uungwa. Masiku vyo aenda, hapepa, litawe jintu ya baibere yangu, jindi yomai, jainda, majirengano e yomami, chagandipede, erio, chagajamba, umbungano. Hao, wakadambla uchigwa ya, kwa Afrika, hao kujoga India, ndakati, ee mami, alimajendi wa Baxter, wakadambla, mkanada, na mjikabu, kati, atwende uindia, agarikila wana Afrikana. Balike, kalakabelegi, igabotu antomwe, andiswe, chibotu, nagamba, nagajuruwa, yini naga unka umuzi, angiru wa mami, wandiswana agati katwanda, tovilo, musumpuru wa manilo, mumoni, walo, uonya, uli ogu ya eyi wakati, yebo, goya kwa Afrika, mri, banda amba kuteti, goya, alminu waka inda mwaka, nagamba ula, ulindime, albo, kamo, nagajuruwa, Degajiremba alemi, dagari hamulami wangu, ogia, mu Portugizi, Lisboni, Portugizi, umane, dagamuma, gajiswa, masigu onsi, pao yifumo, yagatawela, dagari iwinka, mubaki tabu, iguti, kasambe ashonto, ea murendo wangu omia, hao, wakayiki angelo, omami, igati, dagari yaguti, dagambia kuyagu Afrika, lutanzi, dagari, muamireza, tandereri uwa mananda wago, dagati, iguti na ulabanzia, Nyasiyamu ya wago, agupa uli umbi. Pao kutalibyo, mane mazuba, machonto againda, jendi, ndagamba, magambe agu Afrika, mwaga ono, balikwa kuya, kagawamba lino, walo usiku, wainda, ndagari wala, mjirengano, kabilaleza wakarisi kukuti, ndiyo kagirwa, ulijejo. Pao mjirengano, tegaji wana usikila masiku againda, mane, nagatumena mwesu, tatmani, leo, abon, sebabo, kwaonsi, mjirengano, legati. Wawunke ku India lutanzi elio wawu joga ku Afrika. Mwawona, ya, agajiremba wangu, agajiremba yintu wangu, kasotogela iuzwa. Abulo au, piga kedi, teni maningi, kumubwana kanjila, muganda. Awa ndakaremba, mwawanya buyo, mwagamba, mwimba, mwagari, kundambe obuya, walo, nagaji walulua, zindi singi, zingi, zingi, kabela, nagaji siya, zino wosikubainda, jini negaita, walombe, chejwe, Onya a pepa, litalembedwe ya baibele, yangu, au ibantu wanji, ibanji, wabagaji balo. Yagati, au, wasiga bantu, atasamide, umanina, eyo eyo, agabagamba ugila, kabela wabagari, utangala, au umoni, wagamwega, umani, akutondeja, igutuba agusia antu umwe, mu Afrika. Sega wana, kandula ngide, tobeni, meso esu, kajugide. Neza kujula meso angu utekwa, igunzi kubona, Nilegere ulanga, kuindirila kutilijo, jeje indi, mwami, andivwane vyo, mwami, ejo, jile monsi, liangu, andivwane ejo, jile api ujitiga, jenda ea, vantusi, wakofede, mwenjiga ei, abo, wabwana eno, hele, wabwabo, tabagonzi umusia, jivwana resa, iganji, muswangano, abujita zintu, yonya, jaga jita, jindi nagari wano, anyiga. Wana Jesu Kristo, manawareza mumi gajita, utauga mwanya, hivyo magajita jendi, nagari wano anjiga, negu babo, tawa wiki. mboboti mwajibu njaguba kama mesu abu ta jugi de ayo juga mwema mazwa aya mwezi mangu hele jindi inomani dempao jindi inosagane igale elio oyo bamba hao yebo wamba undamila kuti eji jiri wabu abu abu ajintu wabu jagari jeji kamela seka jisina taba ajimu isisi taba muhishi sena mwajijat eyo chawamba balaga yudwa ujimfisya jiri mponya harimi malangila ajintu ya mwini ipati ujitiga mjendi jijisa igaguli jiri mponya lino kamela malaga yudwa ikujibona leza bolo moyo wangu akuchula miyangu umeso angu kutegwa ndigonzi kubona obo kila pasi na mwezi nina wakagenda mupa kwa buzu wabo mwe iwagaswa we mao na weyagu imao ele murendo wakaseremuga ogwia waka ambavula ambavo wakenda ambavo wakasusula ambavo ameso abu abu hisia awali jaridwe jendi nafanjila mkati kakela bonsi laka umona wajitajindu ya mwe jenini ejo chabakasiba ya kutitawe mtu wakali ukwanzia kujijita jita inguwe iluzutu ejo jagaba inda bubuge iwagwe hao ya kupambana kabele ikati mesu abu akachuga wakachula mesu abu kabela akachugela mumukwa kwa kakasegelela akwamba ikuti nichomeni mwami wakabuga kambo wa andiswe mwuzo wabonsi mesu abo akachuga baka jana ikumfisya wawa jesu inga wasiga onya kati gabantu akujita nijito eyo njionya eyo chinzi jijitiga ibantu bayonka wamba kuti kukwamana wa mizezo o inga bali zimizimo na musondi kitu ya mwe ejo tegajitiga mujanza ejo utinaleza wakila meso esu akulegela kubona zuntu ezi mbozi wede oya mwengu kuristo ulimo moyo tajiri jejo chobona ameso abu utanguli kwa kubona ogo kulanga yesu wakambila nikodemo ibuti imuntu na tazi ya lulungu takonji kububona ibuwa mibwaleza yego chobwani uberesha mesu ago kulabubona uberesha kumfisha iwago lalanga uberesha mesu ago akumfisha uberesha moya wago abobo mwanyangu wa mesu ago ulimu moya wago kambo ngomwanyangu wakumfisha oo ni kwa kuti jesu wakati uyoji tajejo umazu au mamanilo ni kwa kuti zintu ezi jitondezio ijaleza pao obo mojandene obo mojiba ya kasimpe ulinduwe obo zintu mbozi jincha ikutina meso esu alijugite ulianduwe jindi jonsi ulaku kwasia ulingwi umoyango wago abuzuwa hele tuji hivi jaga kwa mkuta usi bamba jituja mwini utali jindi ilangu jayinda ejo tegandi jata wakali kumusanza kumusanza wakali mutala kumusanza ogya mchu usia oyo wakali mlambana mutala mbotu hele tiga kakonzia kumujitia wendo na aliza takali kusumina ya kujikwa mbelo nengwa bobo wakali mlambana mutala mbotu walo tiga kakonzia kumujitia ya kujikwa mbelo Kababa kuzwa wa mwe alo mkuta usi Kaba unka yo kima Walo wakali Sikutubula utawa mkwaya Takari kuwanjia kuma jintu hili yons Ababa obo kuzwa Mwendo kababola kumunzi Baka jaide mwenyama Kusigila wajisi Mwugoli wanyama Ikusiga ansi Azina jwa mtu usia Mutala wakali wakali Kabrei Anima wakali Iwitwa uti Gebo Mwupa hui Ababa wajisi mwui Kukunzi ansi, wanyama kairengela kwaonsi, kulingwe, wali kwanza buyo, iwenda ashonto, chonto, wakari kwenda kusuli, ya mkutawusi. Indega indi, wakamuma uma akugo, ili wakati, omu paizi, kati ii, kebo, ino yandansi, kati musondo kuseni, yori jana, kupenchi, ya basigulila, kakweze kusona wangu, mumbungano, ya kupona mazuwa angu onsi. Imupaizu wakati, jabota gebu kele chinzi jaji chabu chincha kupambana ba kagoli kagamba wala kurendwe abantu yanaleza wasalari kagomba andwe akukusungilisia pesi watantamuna moyo wago wakati malelo yevolizi ndizikuti nime kutubula utawa kwaya seakwanzia umajintu ili yonse kati langa nyama ndijisi wede kuti kulandipa na pe na taipa kulindime cheyo we na yakali chinzi meso awe akajuka nsevenyi wakamuhwisya oyo wakamupha inyama oko kwayakaswita imusene ndijisi yimphati yakwe ikambongolo kayijisi jilito yasimalelo pere bantu wangu tapasi wakamba mwami ni chovani tapasi ogo izinthu ezi zibotho kwazizwa kuti meso na alijokede inga wakonziya ikubona yene yomwe yainda munthu wakali mulwendo lwakwe kuya kunkhomwe ya lwizi wali kunkha obwiya yakuliyokezya wali yanda kulikatulusha mweni kambo kakuti wakali kuyanda wakaya kuti inga wakali kuyanda kunkhwa layoni basigalu bulimba wakali kuwuluka athala yamanzi yakusothauka kwamayiwe makati ajisi ela zithupa muli mwakali kukuma kukwasa mulowa alimi wakali kuyanda kunukisya nenda amonyo wakati kuyaka kuliyokesya chonhyo kukhala kumbali ya nkhomwe ya lwizi wakayindika nini ndiyandapoyo kuliyokesya ndiyanda kukhala kumbali ya nkhomwe ya lwizi ikubona zinthu zyonse ilwizi chalukonzya ikupha mitengalenga ya bulu muli mbayithondeza kuswa mulengalenga kuya kumanzi nzira ayo machoku amanzi amonyo mwaya kupila mumayiwe maphati kuma akuphombolika elo wakati kuti nanda kwanziya kuyimikila akulanga checho akunkhwa kukwila kwa bayoni pakelo ino mulendo lwakwe wasalamukila kunkhomwe ya lwizi wakaswana munthu kapola khapela wakali munyo wakaindi imato mudala wakali kuswa ku lwizi wakati kuya kuli wakati ndisalamukila kunkhomwe ya lwizi kukubotherwa vuvothu wa lwizi ino munyo wakaindi wakati seboni chinthu nechipa chomwe chenzo chatikiziwa ndolo nenda alo nenda puyo mulengalenga walo mulengalenga puyo gelu muyuni puyo ombi nyomapona wakalipona maningi kusikila chakapa chinthu chizivikite ipuyo ulengwe chilwaka chili kupotheresya ulengwe ino ndepenzi uli ndinye na bantu mwakapopona ipothu amalele azinthu ziyaweleza ziyaleza kaziyenda akupereka usikila jakapa chinthu chizipekenepoyo kuli ndinywe thamu jithweruki ilembi mumiso angano ndakapona panthu koka mwami chonsi chakuthweruka ikwakwe kakanana monya mubonga mulipiyo mwakachitha jindi nakenda kukhalilaya aishomezyo yakwe ipuyo eyo chakamba kuti uyo ichitha awo panthu jindi chithanzi palati oh wakasola oo oyo wede kupa mwami yene chithopelo chede kusika elyo mwakayindakayindi e chinthu ichimbi ipuyo chisipikenepuyo chakayinda thamuchiponi meso anu akunkhucya moyo wanu kulajulwa kuli nchicho ikuwothelwa kulongezyo kwakuziva mwami yesu wakapuka kayimvi akati yesu wede kutuma munthu wonse kumenya indira chinthu chiliyonse munyika eyi tikonziya kupotherezya yede kuchitha chinthu chomwe kuli ndinywe yede kusonkhanya lusomo lwanu kusikila mwakonziya kudjula mulyango onse wa lusomo azinthu zyonse zimbi akuti mwami jesu kundibweza mulilo kwano lucide lino kundithola mukumamekwa iwako awa wola mmoyo wangu kwisiya kuliyanda iwangu kwisiya kutahwisiya kwangu kwisiya kusumbawuzya kwangu kujula meso angu mwami akundilekela kupona alimi kundibweza mbwezulwa akupa mwami wangu usikeyambungano ikachithe checho naphe kuyendela muwofu yesu lakonkhomona kumulyango khapela tumusiya anze atukombe wakayindika nini kuchindi ndatukotamika mitu yesu kuchindi mitu yesu naikotheme japomomozi masu yesu palangidi kuvulongo oko kutaka kusigwa alimwi uzwa pomwe oyi mobili ukhwika kuyoyelela kujithopela kujoka kuvulongo Tanga kwa mtu uli wabu, okuno, jikumajino, abo watanajula, mwe wabu, mjianza eji, umami chesu, abo wanga, katamiga manza, anu, ulingwelino, awamba kuti, chesu, kwa basiruse, kulindime. Teza kulongezi, mudala, teza kulongezi, umombi, teza kulongezi, umonga na mkubushi, ndajula mwe wangu, kujindi eji, kwa amba, umami chesu, kundiweza, umaliru wano, loonsi ruzide, kwa mwami wangu, teza kulongezi, mwenene, Baba mwami wangu, leza kulongezi, omulindu. Baba mwami wangu, mwami okulisumpula wangu, mwami okulisoma wangu, mwami omeso angu, mwami okubona wangu, mwami wakumva wangu, mwami wakuyandisa wangu. Wenji wazimpezi, nze kwanja kuganana, pelejendi, inga, tija zumezia, baba mwami, ulelo, yonse, leza kulongezi, omulindu, ibuyo, leza kulongezi, omugesu, kwandipeza, mwami. Leza kulongezi, omugwesu. Kondibweza, mwalimbwe bete. Mwami, leza kulongezi, omajisi. Leza kulongezi, omugwesu. Leza kulongezi, usulewia, mwagwe heredi. Kondibweza, mwalimbwe bete. Awa, wendelezi, imusite. Mwami, taku sololevi. Kondi sololela, mwalombwana, wali kwa amba. Leza, akulongezi, omugwesu wangu. Mwalombwana wakati, wakakunka, majelo kabela wakajata imbisi. Yamusha omonini, wakuna wapuzwa omoyi. Wakaibo pa intambo, musingo, pao, wanga, kakoto, mpela, yega segwe, ugusingweo, kakela wakali, kusolela mbisi, ya mshuwa manini, ikuchoga, mwugu yage, upati, wampalazi, kataninga kusiga wia, mbisi, ya mshuwa manini, ya gali kumusololela. Oo, mwajibete, deza, latu jata, halimi tusala kumusololela. Amwalege asololele. Nguzi inzila. Pagawenda mukwakwa. Pagawamba mukwakwa. Atuzi mukwakwa ababu. Kambozi. Ketusola. Nguzi ya buzia sintu ezi. Atulibambia buyo. Kulingwe aguti. Mwami. Kwendi sololela. Ndira tobela. Jizogali mna Kristo. Jiza Kristo. Wabola moyo wako. Pele. Tana wangulula. Tulushomoro wako. Kulingwe. Kwamba mwami. Kwenda mukati. Kristo ya kutunaiga wansi. Ikuswa. Kumoyo wangu. Kutina jiriago. Yamba bobo. Ndari shoma. Abobo uzwa uzwa obono. Uyabuya. Ndakuweza mboli. Mwe. Ndianda uti. Kundipe jejo. Mwesu. Chazwa kwamba. Mboli na seti. Ali. Maumi ovila awasanwe. Aji mkwa. Mfailo yukumajino. Wabarwasi. Ndila kutambola. Ndishoma uti. Ulajijita. Ino ndenda chaveni. Kewaterwa. Tawwe magani jindi. Yoyitiga. Yoyitiga. Stainga. Mwayanda uchula. Mboli yango wago warushomo. Mwoyo wago, ulingwe sunu, inga wajita. Hao, tambika manza agu. Agwa amba kuti, mwami, hawa pendi. Leza kulongezi, ibanji abika manza abo mojulu.
Thou Lamb of Calvary, Savior Divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be holy.
Mami Jesu, wabona manza, abataba, ulizimio yabo, yabo, ulingwe awa. Oyo, nguwe ugonkomona, awe kuti, katalangi, ugano kabuyo, pera uwe kuti, kalangi, ikameno, ubusu, wa mwana waleza, wakabamburwa. Awe kuti kajane kumusia, ikumoyino, mburi kutanabede, kujipa, mwami. Tukajisi, weyomoyomu, satani, wakatubwana, mzulasyonsi, nongoba, muswangan oyu, ikumoyino, tiwaligo. Nogoba ibupa makari ami kailo igutegwa bandanda migu kambo batu tabakari odolopo igutegwa ugonji igutande jabushu ibwago ibwenjilogo wendelano ujipego jabuleza kariando inda munguzu jago zini zipati endweleza oyo uzundigizia utuzionste yego ulazundigizia mapenzi azimo. Hao ndagomba leza sunu, iguti ujate imoyo, wa mtu wansi, njira, mga ndagwansi, agampatigwa, agubeguti, wakamone, ujula, nyoyabo, jarino, agambo wansi, ibatamika manza abo mukuba yasigulianda na kutabikila nanu na zintu ezo zitali muli moya ndakuba ilatondeja mumomi iwango ikuti tokhali mukampatikwa ango akuke kuti kachulwe lionya lino ali mwimwami jesu njira pakuwamba makhaliro ako mulimbapo iyo pao mwami takombela abalo abachiswa apengete kuti eliwola kutekwa ziti yomwe jijetwe ejo inga takambya anthu apa maningi kukumvusya wakutoloka ibusu wa jesu kristo kutekwa miyoyo yapo ijuke. Yalomba muzina ya Jesu. Amen. Walikupa kuledio umulomo ujikwambelo kutisuno inga tokoja makadi amipailo. Walikambo tutupeda makadi amipailo. Mujikwambelo tujana bantu watakali mudolopo. Mawana ikuti ibantu bali omuno mudolopo. Praba pailila abuzula na zindi zingi. Oguno ujikwambelo. Pele ujana bantu. Inguzu ya utoluga zirimoni Kristo aliki alimwe ukumbwa mtu ulizi obo ogo ulimolileza aliki eyomu ini Kristo nangali anjiga ya unyama mwili okunyama mwili watuini hui sunu wagenda mkariraya na masena indene hao wakatamina ikutawu anguzu ya kuponya garwati na kujita malele wakati sekwanzi kujita jintu mwili wangu kujiti yintu kusigla utanzi chata wanditondesha ya kujita uliwonsi uliluzi ukwalo wa musalari Johane 5 ulizi kuti obo mwini taka jitamale aliwonsi kusigla chata wa mutondesha wakati chobeni chobeni ya muambila mwana wawe jila omoleza mwagali ukarilamo mubili wawe mwana toko ni kujita yintu mwili wawe ele ejo chabona wisi kajita chajijo mwana chajita mubonyo alimi mlabona yendi nakasika ujisi ijakwe yeni munzu wako eni chenzi jaka jitika taka kwenze kujita wakabi kamanzu awe abantu wa mwini ibaka jisidwe wakakulu kakuti jokani nda muambila kutimusesimi ujisi ijakwe yeni akati akakwe yeni nyomonizu ejo mweja kambwa obo ene wakali suru ya loko kulindiswe kututumijia kupa amiswangano nishonto ya mshabu oyo mwamubo ino wede ujitanzi saa kulegela tuloko edi watu aba abobo bali kumasena aingelede abo batana vete kumasena umuswangano umbi mziwakuti mkuleza mumi wakati esintu zijita mwe zijita anyebo mwe jita menimo ee yonya wakati gandika nini kabela njiga kaigandiko nilimbi nekwa bobo nyebo mwiondibona kambo njoba andinye numwa mwenindinye kusika mamanino abukalo mbombobo azintu zijita nyebo mwe zijita anyebo kusika mamanino abukalo nichoma kuti tupona mwumazwa au jala wabubanzi wabamasi zintu zionzi zironda kete choveni mwenchiri lano yonya rino ya ujendi ya mamanino hele kuya kumozi wamungano kwankuwa Kristo palindilo mwili wabete mazwa agwa noa kakazika moyo kutanda kuti umwi akanyonyoge ujiri jintu chijonya asunu kutari kakazika moyo walo alino kutanda kuti umwi akanyonyoge zitondejo azigambio zipati yamano watu walati tuangila bukalo mpatilivola mwenzi mwangu bukalo kutandila kumana bamasi bamanizigwa ujendi ya manino abobo lino chejendi ya kuba ya kutambila Kristo akulibambila lino kwirila mwenzi mwangu tandizi lino talugwe kadi ya mikailo munganda takwe nebali omwe ili wali wano waindikaenda na abo sena omwe wajisima kali atandila mwanda akukozya ili bantu ewasika okono zoapa kulimbapo wajita kutalika kuswangano kutegwa tutanyonganyi oyo abobo ndati ndiyo itabuyo bantu atala akubakombela pera ndili hwi utibusu wa Kristo kovuli eno ndili kwakuti nagamba amurume oyu awalo umugano jikumajino kubuga nze obo palime umwi zinkondo watinyonganya muzila emwi hele kusuma kuti Kristo ulabuja kumusundikizia zinkondo kutina nyeyo yesu iluleme ulinguwe. Wenye wano na bantu, umatamiga manzo ano wenye, kufuanga na ongu kwa mana uyo. Yine rito, uji pailo, wabamba, janda kuti, mbole ogono, agulumbaleza, uliyejo, chamu jitila. Yindi watambala rushomo, ninzi rushomo. Inga twapango, munda ndo kwa mipailo, awa, agulita bantu winda, mulinguwe, balisa mbomwe, naba inda, ogu, kutuluga, uli angu zilogo, kabila inga, kwa. Wabola awa ajibombiri, awa inga mwasiva. Nilamiaga ili magumi, one aluselei ya kuwamena, zengano ya gabonwa uzo jindi, ndavari utandila, miaga vilo ya kuwamena, halimu tawe jindi yomwe, nejiba jimwi. Jaga kagibwa, hajaro zintu, jindi nega ziamba, tegazi inza, zila, bajagari kwanzia, ikusula kuka, hele, ilabele kabuyo, mzila eyo. Kokuti ngulesa, mwabona, yere dekubalesa, hawa kutunaleza, pale eno, uzuri ya ikiri yake, utendeja kuti, wa, esi ntu, zijita, anyebo, mwezi jita, hao, ule jitondeja eyo, wabobo, hao, leza, kujula meso esu, ikutina togonzia, ubona eyo, ujitiga, kukuti, jitua meso yonsi, chakwini, jini nagale anjiga, ashonto buyo, jini nagale anjiga, chinzi, chagamba, keji chagamba, wakati, amonyo nyone, uimobili, yogusia mazwa otatui, mbaguti, mbagazi bagu, ya kujitajejo. Kambo Davida, masakimei, wakambi deguti, kigaligele umwe wangu, usalala iguwana, iguwala. Na kakuti, kaligele, usia buntu, iwawe, mugehena. Wakati zuguti, wakari mesia, unanigidwe, wakari zuguti, wakari busena bagwe, ilo winda mguziba, iguti, wakari busena bagwe, lino ambuwane.
Knowing that that was his position,
mugozi baguti obo wakari kusena iwawe. Hao, wakari kukwanzia igupa igambo agu. Kambo, itomezio ejo. Jaga bikidwe, kulingwe, wakati, alimina kwalo, tagonji utolwa. Iwutina, unkwishia iwano, wajuga. Ima kwalo, tagonji utolwa. Ejo, itomezio, jagari ujatibizia ungoi. Alimu, wakari zuguti, jagede ujitiga. Hao, amusirele, nabenzuma, makwala onsi, atuliwa kurendinye. Zishomezio, kiyonsi, kizuridwa kurendinye. Zizianu, mwagwanya buyo, mwurijejo, jagari jagwe. Masimpe, mwajwede. Hao, kwega ambo, yendai migilo, chumojino. Kiri, mutina mami, ulasumisia, jilamulomba ujita, jitu yumwe. Alimwe omuno, mwajiri yumu, ilogo. Azimwe zimbi, mwani wangu kweni, utali gambo kakuti, tamulichwa mipele, kambo kakuti iji iliakwe, ya gamba kuti iji, jioba, mawona, iji iliakwe, ya gamba kuti jioba, lambalomba, usundukizia jimo, ya makari amipailo, mawona, diambufuzia, ivutina, ulajijita, mawona, sejiti, tunamuye, andive, mwulungulosi, usale sale, ayoyu, Michini, wamatefu, awa uveriga. Michoncho, mwaganda au mwya, tandambi kuti, ulajita. Mwawana, tandambi. Ndilamu lomba yujita. Ili mchina, ulajita. Tio lomba, ino kuti mwami. Mbangaye, tawe omwe awa ujizikadi. Kailo, mbangaye bantu ajisidwe uguya. Awa ajisidwe. Mutamige maza anu, na, uba, yanda yutuye mwe uswa kumwami. Tambiga maza ago, kumbwa kwebedu. Lino, ndagwanzia. Wawana masyu anu. Utegwa ni kwanzi yeji, utandila kwa ambilo, ikuti nweni, abobo, sejiti, nda kwanzi ya, ikuziwa. Ere utinao, umu ya bantu, baujigwa mbelo, sayandi bantu abo, diya na mwami, anditondezi mtu mwami, utajanigi ujigwa mbelo, mtu mwami, utakari mutawuni. Kambu utinao mtu mwami, ujigwa ujigwa mbelo, awo kegambo, tutu wazia makari, diya na bantu abo katari, wamujigwa mbelo eji. Ikutegwa, ibantu baloti, ee, unimusi mtu oyu, njenzila, ikutolewa ogo, mbogo bola. Wola kuti mwitali, mjemani, mswizalandi, afrika, bonsi uzunguluga, bonsi, wenyiga, palo kuti, awa, awamba kitu, ziyo jitiga, miyaga tatwe na yone, yonena, yosane ikuzua au, akuyuma, ya kulondoga mboli, mbogo erede, ngu kristo, wakarini, uwasorila, gana ba israeli, winda munkanda, kristo. Ino, wali ni kaini, dianda, umubuzia mtu ya mwini, amuje ya buyo, jinin, ino wakari nzi, imusumpuru amalilo, imusumpuru amalilo, elejendi nagasuga anjiga, wakati, wakari oyo, musumpuru amalilo, wa, wakati, mamatata wesu, wakari ya mana, munkanda wakati ndimenyuko jabomi wakati amachata besu kawanywa kuswa kumwala pakumuya wakati ndili mwala ka wakati Musa wamuwana mwejiteo yakamulilo wakati katana kuba Abrahamu ndime wakati mwejiteo wakati lino lakasowaliza kusumpururu amulilo leza mumuni kulizi obo walo leza ukala mumuya ikutali muwiri wabuntu alimi musumpururu wamumuni oyu Yesu wakati ndakasowa kuli oyo kabela ndichokela kuli oyo lino eyo inga kayitali kuliyo wanu lwabukombi tele ili mubaibele Yesu wakajamba walo yindi nakakwa kasikwa pakabukalpo ali muchindi musalali paulo akali ulwendo lwakwe pasilemukilo ku damasiko kukanga ndi wanthu Yesu akaliponya ulenguwe alipo umusumpururu amayilo oyu akumuwumina ansi lino inga wazokonzeka omwe wakonzeka kuwupona kapela pamwi tibakakonzeka kuwupona kalawa alumi akali anthu omwe a paulo tibakawupona bakati kwamwaja wangu ele tikawupona mumuni pele mumuni wakati mumwekesya maningi kuli paulo kusikila wakazima meso akwe kapela wakali mofu ikwa mazu akupwene musumpururu wamulilo wakabola kuli wakabola kuli petro mutolongo muli musumpururu wamulilo engoyu mwapede asunu ali uchina muya wa diabolosi uli mulinduwe iwajitamine mu a diabolosi kutina wese kusunda muya kutina muya wachoni nilinga wakali mulinduwe inga wakwiza nthokolo kunkhaya kanthu ikutina muya wachinthu chilichonse wakali mulinduwe kuyakuwamba ulilemeka mbali munthu moyo wa Kristo uli mulinduwe yolilemeka mbali Kristo uyoyita milimo ya Kristo uyosoma ndime milimo njejita uyoyita walo awe walo lino ndi bikhacheji ibuyo ubulemu ukwaleza alimi ndiyapopa mudalo alimi ndizo kuti mazo angu ingakata ili manji inoko anika tandizi ejo sekonzi kujamba ndilomba zakuti ndiyapona kuyakupona kupola wa mwami kandizi kuti na ndiyo jita hele ndizi kuti ndiyosala kukamba uka imbi pele ndi tatukonzi kujiziba ejo ibikidwe mumanza alesa tandizi pele ncheji ntiyo mwe ndili kuti na twamulomba ikusika akati kacheji jifumo jino akujita ntiyo mwe izibyo jitakakirwi yancijo kuti ngu Kristo ngwenyo wakapuka kujita chinthu chijonya ejo chakachita tindi nakenda ankhomwe yamkhalilayo yali kujana mbangayi iwanga pati inga ndapha usena pamundando a mikhayilo kuti na tandiyita inga ndapha usena ikwangu alipo indachoma kuti mumoyo wangu inga wasimphalo somo olo ndiyo ndijatira yakutongamana kuli Kristo alimu inga ndazwa mukuyake opo chifumo chino tina wabola muviri eyi yapunthu awa chifumo chino akupha munthu omwe ukuya luchomo lukupwene muli mwanakazi wakachitha lwakuguma chikopela chakwe inga konse akuti munthu omwe wandiguma e pakati eyi kanthu ponse pali mukuguma nduwe kati hendaliwa kuti ndakwamphama malo wakalanga kusena kusikila wakamujana mwanakazi eyo akati kamwambya eyo chakachisi apenzi lyakwe mbale kapete akwamba kuti luchoma lwakwe wakamuhuna hoyo wakati jesu amundayambira kufumwa munthu wakasala kupona anyika wakasala kuchita kunze ilyakwe amunitondeze makani akale awo kachakasalwa kuchithwa ndi chisibuku lya foksi lyapa Matthias ndili chisipo lembo kuthanzi kwa josefasi ndili chisi lya munthu pemba lijatikizya makalo mathanzi ndili chisi lya tubabilonzi lya islopu wakanyina chinthu chilichonse chakachithika mbuli mchijo ikusikila kuzwa uno mambopo khambo tuli kuchindi ya mamanino tuli kuchindi ya mafanino alimi pamasi kalimu kumanizya kutali chindi chilankhu mane papa mitanda yakayokwa kutamanina athwe amo mutambule ikuti na ulayita tandambi kuti ulayita ikuti na tayiti tayita mundando amiphayilo kuti na wayita tainga wati eyo ndili kuti munthu mwenzu yakumanina alimweleza ulayita eyo ndiyosoma kuti mwami jesu ali eno alimi lalika kambo ikangu mumanga akwe ndiyokathula kwiya eyo ndiyotambula muli masenti ali makumi aviro awosane njozwa kuno kelumbaleza khambo kakupanisekwa kwangu tainga mwayitha amutamike manza anu walo atubone.
Bange
omuno batambe kuti munayita amutamike buyo anza anu onse ejo chibotologo oma ino wali bikarogo mwajemo wakwela moyo oyo kuti ujuge kwamba Yesu kukina wasola kulelewa umoyo wangu kwa yijita lino mwisha utashoma gonsi andi sentimuli awa ulizunganya rwangu saa jile masina kuti laga indira jinte yomoyi miaga e yonsi akujimpia sena laga jarwa oo ii nisi uli andi me kede sena laga kulega kunjila gonsi kukubona iutinanga omu wana jukumo jino lushomo liyo jatira kabela marasi ayoswa ulabaga botu kwa jishoma lino ma nishoma kuti mla jishoma leza kwa jipa ngomupailo wangu lino katana kujita atugombe o mami ombuzwa uyosha botuponamo na huicha kuti zintu yonsi zikoze kujitika inga kwaba nduwe kujisumisia ikujitwa mwami uli banji awa kumi ababiri napo bilo abo antela bali mujimo jibyabi umwi oyo utakoba kabotu ikutina tajirijago elyo nakomba kuti kutupe chilongezyo eji alimwitata tulizikuti kuli nzira yomwebyo yakutambala lushomo ibaibeli yakamba ikuti lushomo lulabola kukunhwa kunhwa ijwi lyaleza ijwi lyaleza likamba kuti Jesu Kristo umbaboja ngwenya sunu abuyamyaga ijwi lyaleza liyamba kuti izintu ezyo nzejita muyozijita anyebo ijwi lyaleza yakati zintu zyonse zilakwenzeka kuli babo bashoma abobo mwamereza tusola ikunjizya lushomo mu myoyo ya bantu kuwujula milyango yabo kuti bakwenziye kubona abozi babo bathu baleza kuzumizya zinthu ezi ikuba lino kutukwida luse mwami muli munikugama awo ambali lyamungwala oyu wajiphayilo oleza siluse koba siluse kulinditswe ndakombela muthu wonse omuno mwami bantu bamujiwombelo abantu batakhali mudolopo abo onse wakati muphayilo walushomo uyohona barwazi leza uyowapusya elyo utina wakajitha jibi vayojijathirwa alimwitula mphucha kuti bantu abo iwatambula chinthu chilichonse iwombi kunzerya jwi tachitholi chindi chilampu twiya bana ba israeli zabo onse wakali kumpula kuchikamiyo chinda ino mphawo vakawa munkhanda nichokeni mwachipete mwami alimi muli bantu mwabajisi lushomo lutonkhamene ajwiryako lino kwapha kusiyeni uku ikuthupusi wako buphati usumisye yeji chothwalomba mwami kutekwa bantu bazibe akupona bulemu bwaleza alimi wakupe kuti munthu omwi uli omuno lino akupe kuti chinthu yomwe timbi lushomo luseluke kwinda mtuzila pamuya waleza akunanika miyoyo yabo yonya lino ameso abo achuke ikuti jindi baswa muvuyake obu sunu kutekwa bambe ikuti senamye yesu tiya pya mulindiswe kambo twabona munthu wakwe wakabuka alibuzya pya lino twankhusya leza kwajula mulyango wabo lino walushomo akunjila akuyiponona kulimbapo akuzipya nzila aliyando ilwako kwandikwasya mwami ndimolelwa kutawa nkhwaya iwawami iwako tandereli alimwi ndalomba kujathirwa izipi zyangu izeni kuzombawozya kwangu kweni akuyowa ansotoko akanchimwa pazyonse zekajitha mwami kwandijathira alimwi kwandikwasya iwa mlanda wako mubothu kujenjede kutekwa lemye zina lyako kumbere jakakwesu bangu muzinthu zitachisi sana zyakujitha kundiphansana mwami utali ubulemu bwangu masimphe mwami nyaka eyonse wandisoleka ndakomba kuti tijane rusialo. Mumoyo wago jifumo jino. Utewa ni kwenye kujana. Tendi jeneni. Jaruskana no. Ulali antomwe. Anduwe. Kujipa mami. Dalomba kuti. Undi kwa sti rino. Arimigo pabantulu shomo. Kambo. Ndabuga kulanga. Kubona ejo. Chota jite. Muzina ya Jesu. Amen.
Now don't doubt. Just believe. For all things are possible. To them that believe.
Lino mutazumba uzi. Amushome buyo. Kambo zintu zionsi. Zilagonzega kulibabo bashoma.
Now the Lord Jesus is not
Lino mwame Jesu. Tasini kizidwe. Utojitira jeji. Nlamomba nukujea. Kubantu botatwi. Abo mbetazi. Batu botatwi abo mbetazi. Kulingwe. Kundiyobune dajintu. Tianda umi wano. Oye ujisi kubula. Kwa jintu jiri jonsi. Kupaila. Harmi. Jatayo konone. Kikutina chabwini. Mulajisiwa. Na chabwini. Na pe. Kikutina. Tajiri chabwini. Kakuti. Tajiri uyo, jabweni, ulaziwa awo, iwago, hele utina chabweni, hao, kujibugata, akujitambula. Nuna jitanzi utina wali mvi awa, mwajino, utina wali mvi anu, penghi, mubili au nyama, muli, mwemi girite, utina anga wati, mwami Jesu, diandega na kupanisigwa. Noya utinga, wambanzi, nadi ee da, da kujitila jejo, jindi, nega kukida, mangaibazi uti obo mweni. Masimpe, wakaji tuwakale, hao kizi changa, ya kupalu shomo, lonji, kama mwesu nebiyo. Andime, tuwabo la kupaila, akuika manza, alendwe, unaniga mafuta, babe liambabo, wajita obo. Chandiga, tuwa shoma obo, zindi zimwe, tabananiji, naba mafuta, zindi zimwe, babu yo, wajisi, utoluga, akusiba, miyo ya mibi, akuitanda, zindi zimwe, jitwa, alimwe, zindi zimwe, jila jitwa buyo. Ku yindi Jesu nagenda ino obo motubede ejo chejo chagapa ba apostolo ejo chejo ba apostolo chumagajita ejo sindi zingi bagajita muzila yonsi jandeni ino chere jingo ya verika logo muli mutogajisi imi swangano minji logo ogo no yo jingo ya verika ilogo eno ulegela buyo mwami Jesu usaluga akulitondi ya mweni utimpari ano mujilao ei Jikambia uinda. Zawari wantu mubu yagi omano. Abo watati uti. Sezijiro yide. Kulindi nye. Na uti. Ninyebani. Aminyamine wanza. Anu utina. Komoni. Ibantu mubu yagi. Abatazi. Yukuti. Semuzi. Tamiga vyo chanzari yago. Imanene. Diera uti. Jiri. Jiri kwa wansi. Ya. Jina mami. Jiri kwa ninduwe. Mami. Jina kuko wansi. Kuko wansi ya ujika. Alimi. Chatareza. Ndagomba uti. Ujipe. Utibantu. Aba bajite, maminiti atovela, alikomeni, ibanji, kabalo rumigua, ujipailo, amio yabo, ifuwa sugide, kukubona, ajule mesu abo, mwami, legela, jula mesu abo, mwali, babo, labarikunka, wemao, labenda anduwe, uzwabon, kikabela, jwala kuziba, perejendi, noga jitendiwe mwen ejo, jwatakazi, jivutitawe, umwe umbi, wakari kwanzia, ujita, jita induwe, bagazi wakuti, wakari induwe. Ejo yagari yendi, nagaswa kufa, zikwa, akubuga alubo. Dino tata kupa jintu, jijonya usuwa ovuno, agatika bantu aba. Bai bai bere, yagati, utake, bayo wagamboni, abobo, talomba, leza, kusibizi kwa, ujitwe yukumajino. Mubusyo wagantu, kakutakwe guletwa, ujibumbere, konsi, uli mnuzi aluwago, jiregele jijitwe, mwami, nalomba. Kamba ka Jesu, amu sinari ya Jesu. Amen. Ndizu eji, chendi jeminyo, kulindi nye, ino ujatisi andime, pere ejo. Chega mbauga, njira shoma. Ejo, chega mbauga, dajijita, kulusi alwa leza, dajijita, leza oba andime. Kondi kwa sya, utegwa, muzibia kuti, sandambi zinkezi, mwaliru wangu. Nesu anu ajuge, wamba kuti, ee, chaga muzibia ungesu, lenamo, Wajini jilangu, nagaji wana eji, hele, wambia, chakwe magani, nangu ni, inga, igari mwana, machawzi, renamu, nabu mwi, muli obo, hele, ndizi, jintu yomwe, leza, wakajita, jintu yomwe, linda, Mulingwe, Pao Amalangi Ileza, Utangi Umuntu.
God don't want to show me, he wants to show
Leza Tandi, Unitondesia, Oloyanda, Unitondesia Mweni, Utet Ngwe, Alemu Tina, Jilenga no, Jibola Vuyo.
Here it is, sisters, now I'm trying to look away from that, see. God be merciful.
Jejuwe, Majizi, Sinda, Ni Sala Ulanga Uzwa. Kurijejo, wabona, eo leza. Wabasulusi.
Here's the man sitting right here. Vision's over him.
Ngoi maalume ukedi, konya wa, jirenga anu, jirali ngue. Ulangide, konya kulindime, jirela kuti, jire mwenzu, kulindue. Jivo sala kulega, jirenga, embona, kulega upeba misanga ya tomboi. Chejo, sio sala kujita. Tambambubo, tamiga jazari ya kukutina. Mambubo, pepe, namba maalumi, mungu ukedi, ukule. Awa, seguzi. Kulibenzu, tambambubo, agati, kaumui, aumui. Nagili bobo, kukawu ya janzari yako. Muli bobo, saa, chejo, tori kupairila. Kaindika inda, kibotu. Nasuma, ino ejo, kitanzi, ino okumanzi. Kaiberi gamba, ibuti, walo mpazi mpati. Ugonja, kukumwa, kuinda uwe kwa, wakulenga uga igwesu. Saa kumandime, tenamugwene, mwalumi, tele okuma Kristo. Oyo, uliwano, kabila Kristo. Waberesha, milomo ameso angu, uganana. Iwa wanyamu na manza agwa mjulu, kumalu mwaguti. Ndabona, iwo, kusumanana, ujatira manza agwa. Sa, ulandishoma, wa musisimi, waleza.
Would you accept what I told you? If you'd have faith and believe.
Ingwajitambla, na ejo, chenda kwa ambila, utina inga, baba. Arushomo, agushoma. Uya utinga, okutula chomeni, mwezi nyoko, musimbi. Ngoko mbela, embona, uyanda kuti aponese kwe. Awalo, embona, ikutina mbambobo, kwa imigewa kumatende ago. Yevo, mbambobo, embona, inogoba arushomo, mulireza. Kabela uyo jitambula, ndini mwenzu kulindue. Mwamarumi, mungubuti, sena kukwene. Saa tulivenzu, tamika manza ago, tutulu utina tulivenzu. Sena kukwene, mungumi wangu. Chonandibona, ayebo, jinongu, inga, wakala lino, akutambla ejo, choa lomba, luchoma lwago, lwajipa, ulinduwe.
Do you believe?
Sena ulachoma, kwa hivu dana, kaindika inda, embona omujisi, hele, takujire kudana lino.
I knew the Lord would do that.
Takazu kutumami, nagajijita ejo. Nanda ya kuti, najijita, leza takwanzi, usubani sikwa. Waka simpe, ikuti na wakonzia ikushoma.
Here's a woman sitting right back this way.
Goi mwana kasi ukedi, konya kusuli. Janzila ei, alo, ukombela mtu mwenye, umbi. Mwana kasi ujisi, yulasi. Ya ulibirika, mwana katolika. Kulushomo, mambobo, walo kala, ku. Mavis, Avenue, Mbona, utina mambobo, tambika janzari yako, omulindu. Ya, ulashomana, hao, itambole eyo, cholomba. Ikutina ulakwenzia, ikushoma. Inayego, uliku Sulemaniji, ogo, mtu omwe, akwenze ii. Tori, tori kule logo, usule Kristo, ulisi ene au, pokedi. Na kusundikizia, musinari ya Jesu, ikuti ushome lino. Halo, pali ano, muya wakwe, pauli ano. Kuzuzi yakwe, zili ano. Pao kedi, maalume kedi, usule gini, ogo ya, undilangide eno, usamide, tayi wa kilimi. Soti isi ya siya. Mugube, ulapaila walo. Walo, kuyenda kufanisi kwa. Umushobo umui, wapenzi, ya mwida. Pezi ya magasi. Mwida, amumala, ago. Mbombobo, hivo. Nukede kutule ogo. Nduwambide kuti. Yueni, wabari, kulituwa tila jilo. Kabela, wakulangalanga. Mbombobo.
I don't know you know that. But God does know your faith.
Seguzi, kuli ogo peleza, uliguzi. Nukumo wako, wakufuna. Omnene, alumweleza mumi. Imwendu kede kwaonya kusuli yawe mumundando utovela. Utandila uli watatu. Musule omuya walo ugombela. Banyogo ziyala. Jiruazi jabulema. Utina ulashoma. Chibotu. Ulimambwana mwani ukede. Aria ajenza utala. Yamulamo wawe. Undilangide, lale kusule, walo wikide, tanzari yawe, mwalomo wawe, walimu kupaila, uri moya wagusa umuzungulike de walo upukota meso awe ingana kwisa buyo mwami mugoshi walo gombela mutomwe oyo usimuka wawe mwami wakali mukabunga garanganya kasondokete walo mulombwana mugoshi walo mulamwe kirwasi jakulebilika kirwasi jabongo kejirureme munene kujisirushomo alimweleza ulajibereka endwe ndarozomikizwa lushomo lwanu muli kristo tena mula mushomo sa palipo tatwe o jiri kalaindirira kulibowo embona tena mula mushomo sa lushomo lwanu lwalambwa sa moyo wanu wajuga utamike maso anu kina moyo wanu wajuga tena mulyango wajuga kokuti atikutamike mitu yesu
Come near now, blessed Jesus.
Mami, ola musino.
God.
Ulelegatwe, Jesu. Oleza.
Ikulumbide,
tata uti. Wapa, zilelego ezi. Kulibalo, bantu, abo. Kaligolino, rayozi wakuti. Kali, mulanda wako. Kalileza, wakuchulo. Oyo, watalemega ikumwa ino. Wenda, ugola, agati Jesu. Akusumesia, jiribo abo, ujitwa. Ukutandeja, unjalani, ei. Kewamasi. Kaitana, zimazi kwa iguzwa. Anyika, kutinduwe mesia. Nduwe mwami, leza wajulu. Kuliwano, omwami. Agaga nakulomba kuti uke ukambia. Omwebio, igumbi upati. Kubantu aba, mburi. Mwagabede, na kujula uhusia iwabo. Kambo, bayonka. Musibi siyabo, igutina. Kakagirwe, igushomanduwe. Akuyambilila, kuzumba uhusia iwabo, akutashoma. Awe kuti kusige jilongejo, jibobo kufantu. Jonyali no kutegwa, pasile kuti moya usalala, holy eno. Akuti, kuzibambiride, chosyo, uwaponya, mboli, mbagwanja uponya mtu uli onse. Kulede awa, kutina, mbagwanja kusoma, niti jose, zila kwanzewa. Mwami kwa jipa, alimi akube kuti, inguzo kiyago, ziponya, zikumpile ansi, nyoyo yabantu, jonyali no, Akuponya umi aumi wabo. Ndakulumba. Mwami. Jindi satani agola. Mlimula huu ukuluma. Muya wa mwami ubusia. Jielesho. Jakumorwana. Umanantula ikuswa. Uwendelezi. Satani mupati oyo. Ulitamina. Uba umi mupati. Hele mwami wesu. Jesu. Ngomwi mupati. Walo. Atata leza.
And I pray Lord. That just now by your spirit. That you'll move through the audience.
Alimi ndalomba mwami uti. Nyonyalino. Winda kumu ya wago. Uti yoyenda. Winda mponga. Akuponya mtu onse. Winda mzina ya mwami Jesu. Kwa jilomba. Amen. Ulachoma na uti. Kupone sekwa. Ulachoma obo. Winda. Wimunda ya we. Sa. Jinti ya mwe. Yali atira kwensi. Ya mwe wago. Yevo jisima sen. Ali. Mwami ovile. Awasane. Ayo. Akubamba. Winda ikuswa. Kubuyage. Tena ulajisi, tambiga chanzari yako. Zilajisi, walo, lichomo lusimpijwe. Kandiwe makani obo, mojitulajini. Namasu wa ongai, iwukula, pamaola. Kijisinguzu, yagula, yagupanise kwa iwangu. Nyonyalino, kabela, jirenda iwuzwa, kubuyage obo. Nyonyalino, kubanya wiyo mbrikuti. Daiga watu ya kulondoka. Inga, mwaba, jindu wa imigila. Kumatendi ago, inga, ndiga, tenorigo. Yebo ndiza, nanoigwa pei, kwa mwigi, tanizi, pele. Uyo bago, utina ulijisiru shomo, logu jishoma, leza, ndo shomo. Komu shoma, amoyo wago onse. Dino wali jari la buyo, ilu wago antomu aleza. Rino, dino, kutariga buyo, mulibu wabu. Mwami, nila shoma. Mwami, nila shoma. Onse kusumba huzi, iwangu. Wazikwa, muga sensa. Mwami, nila shoma. Kutula, tumpula lusumo wangu. Kuba mwenendwe. Mane lukwansi. Kuzula tundu. Omwami, tainga. Walubila. Tewanji ulubila. Lutanzi kutina. Mwesu pranamu. Tajisi jitu yomwe. Jagwa hamba. Ijiriago. Jagamba obo. Hao. Kuruzialo. Wakasumisia. Mwesu pranamu. Ibulanga uyagi obo. Kubantu ibanji. Uwejitajintu chijwanya. Chogajita. Tindi. Mwagenda. Mkadilaya, ikutena ndijisi, kusumba uzia, mwoy wangu, mami, hao, kukukisia, uzwa wangu, kapatana mana. Kanitana witwa, kwe kuingula, kulubeta, kukukisia, zibisi yangu, ya kutashoma, alimi, wanijita. Iguwa wago, nionyalino, andive wavo leza amalangeji ngomkailo wangu elio avo ino kujendi namukomba kulijalila ntomwe alisa walibabo patamikide manzo avo avo balibyanda wenda alisa balibyanda kuchula miyoyanu kulingwe jipailo jilijukidelino mwezuma wangu ingana tomba umuyomwe wanu kubola awa jipailo akukugama agwamba mwami jesu wabasiluse ngenda kutubole umuyo wangu wapusha kuzumba uzia iwangu gonsi wapusha uyowa iwangu gonsi wapusha kulianda kwangu wapusha zintu zionsi haoyevo onjile kwenjila umuyo wangu akuba mwami oo lachoma kuti ulimukutuli wangu hele tokani mwami wangu Leza kulongeji mwesu. Elizina ya maho mingu Davisi walo uzwa u Virginia. Uliwa wano kuti alege jilengwa ya kukeba ankoto nini eyo jajisi. Umuyandwe wakwe ikuzwa jindi. Nagajele mnini kegambo chali aji pailo. Jifuma jino. Dina bola watambwa kusiga uji pailo lino. Kugama aho kumbele ya Kristo walesa. Utalangi uji kumbelo jinini. Iwambete, langa oyo ulimugati, muno, jifumojino, mkutuwe su, uleregedwe. Saingo abola, watambwa, mwami jesu, ulindirandwe utubole, uligonsi, usalazia, muya kuswa, umoyo wago. Wenda kumbere, mwajino, kukama ubusu wakwe. Ino watamba, mwalimba tuimba, kikuti naleza, lawa mfamana umoyo wago, ujitia ukula, umoyo wago, uwanabushu wagwe, uwotelwa, kilongesio, yagwe, mwagwa mami wago, mwendelezi wako. Tata wazivuya kubulu wako ti, kwenye mwaji wa mbele eji neni, jaga hindi, akubola atala awa. Kujono jawami, jalu jalu wakwe, akufugama antomwe abantu awa, ibambi, ibalila, akujula mwe wako utegwa akwenzi, kujula, kumwishia iwako, kutuwe mwana wakwe, akumwelewela. Halvo, laimba, pampango, pamamanino, baruimba olu, watambwa lino, babola. Yabu tete eti.
Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood, and through great sorrow,
don't you understand?
Javalemu, atuwatamia mituesu ino, mbostu, wamami mpati. Wavalemu, sibwami mpati, walumono. Wabo mbatumi deuti, manyamona, niyo yanu, juli ya muwe oi mpati, oi uli eno. Oi uvola, unindime, segamu tandike, tagwe magani, akuvola iwago, mbago vede. Kukumba zintu, zomuyanda jendi magomba, amuchome kuti, mazitambula kabela, mwenye zitambula, leza, ulajita eji, kulindiswe. Dino vanige, mwali mamani, mwuyagi, wuliwawansi, amuotamige, uyawa mitianu, amuotame nchoveni, kujendi mwesu, wesu, napaila, kabela, mulatambula, chomalomba. Imwami amulangezi, jabu hubirino, kujendi mwajizi, nasumanana, kuimba wawe. Wujabuje lino.
Our Father in heaven, we thank you this morning for this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they are coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts, as they're open this morning, receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable. Our thoughts are not as high as thy thoughts. We praise you this morning because you've ordained it that it should be so. We pray that you look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning. For whatever our need may you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, O God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning.
Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept and them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answered prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.